Hambili ndoda etheye goli sayo zama impilo. Inhliziyo yamayipholi yangibasela umlilo. Ngimkhumbula zonke insuku ngiyathembosa nesimilo. Ingqondo yamayitholi ukuphumula manje. Hlezi njalo ngicabanga kabe wenzani manje. Akodwa sinqanda sami ngiyakhumbula manje. All day countdown. All day countdown. Space, we're looking at nothing. All the stars and the moon you promised are nothing. If you ain't here, baby, not here. I hear your voice and it feels like you ain't saying nothing. Wanna eat up the case with a mean machine, reduce them all to nothing. I'm not brandy though, I swear I love a full moon. But this long distance, it won't be killing me. Sawazi no deep, sonke insuku yimi nawe ne technology yo. Sa WhatsApp, sa Facebook, akukho esingakwenzi. Wena Skype, video call, njalo thina si busy. Shona malanga ubuye kumina, ngiyadinga babe. Wabona wonke amakhaphula like edlula thina. Shona malanga ngibone sanda sa. Shona malanga ngibone. 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 All day. Countdown.